serigne bi khadalahu allah makhtaralahu neena yow mi liggeyal yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam may xamal julit yep ñi dund ak ñi faatu mi maangi sante yalla subhanahu wa taala ndax amuma haajo ci lulul lama yalla tanal maangi ñaan yalla subhanahu wa taala te mom ko bax la mu musal ma musal ku sax dak wattu itam kep ko aju ci man ci njabot gi ak mbollem baccari ak lepp lu mu ma tanal ci aduna ak fanu jëm yalla ma def madib jaamam di ab xaritam di ab soppem te don kay liggeyal yonante bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama di ab xaritam ci ludul ben nax nax wala lor wala luy nakari wala ak waru te lolu sax dak ma ngi koy ñaan mu dox sama digeunte kep kuma beggul ci aduna ak alakhira amin ya rabbal alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lol mi ci xatu juroom fukku batay ak ñent ci diwanu fathul wahhabil karim wallahu a'lam.